Maliki na Rashida, Habiba, Wahida, Dida, Nishida, Mwiba. Kumbuka Aisha, Aisha lini angaisha, angaisha. Siku sikulala mimi liangaika, angaika. Nilimpenda sana kanbabaisha, baisha. Itakafunga na epingu za maisha. Kajarwe jina limpende ya jina. Unakumbuka kina twina na fina. Niliwaacha kwa sababu ya fitina. Suma kamenya chungwa ni kamkosa mina. Walisema sitoweza tena. Walisema sitoweza tena. Walisema sitoweza tena. Walisema sitoweza tena. Hao, hao, hao aibu yao. Hao, hao, hao aibu yao. Waya, 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 waya. Chapanel, waya, 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 waya. Chapanel, kachini, 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 wecheza. Chapanel, kachini, 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 wecheza. Chapanel, Shakira, Shakira, Madira. Achana na madume suruali. Njoo hapa tuponde mali. Takununulia kidoti hair. Na kastika kutembelea. Twende bichi kuogelea. Shakira, Shakira, Madira. Achana na madume suruali. Njoo hapa tuponde mali. Takununulia kidoti hair. Na kastika kutembelea. Twende bichi kuogelea. Wanasema sitoweza tena. Wanasema sitorudi tena. Wanasema sitoweza tena. Wanasema sitorudi tena. Hao, 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 aibu yao.